Amadou.com.
This one if you dig out them, go and tell them no. Yo, Baxter, this is a remix. Remix. If Chris, it was part of the place.
You're the one in a million, one in a million, girl. You're the one in a million, one in a million, girl. Every time you make my life, you're the one I can't deny. Since I was here, you're alive.
Come on, Zingu be the goodie. Zingu be the goodie. Come on, Zingu be the goodie. Zingu be the goodie. Zina yamba masingo, ndakulembe
kupita kuti chikondi chatu kodi chinafika pati iweyo ndi ineoti makala pati pati chikamati chatati machipanga ripiti zinango yamba mwasipo kumene timayamba ngati tili kumapeto ine nakukonda poti sinapeze futo iweyo nakupeza ngazi wanga wakumaloto
tangopanga zotine ndikukwatile chikondi chatu koma chopanda malile chasindo chapafupi koma ine ndikufile ndimene zikalila ngati tisa
koma zingubira kuti zingubira kuti koma zingubira kuti zingubira kuti
zinayamba mwasimbo ndakulembera kanyimbo zinayamba mwasimbo ndakuyimbira kanyimbo
Nabwela wai chale nina kuimilani
nina kuimilani yeah.
Dima fila bonka timainu yonde mulingani Anzango mandifusa Ndika kala ndiwe wanji mima pusa yeah. Umantenga moyo Sendela pafupi ndi kukwile kono yeah, yeah, yeah. Pretty girl anji wendendende Unde undivese se Hini makufila
Zinayamba mwasimbo, ndakulembera kanyimbo Zinayamba mwasimbo, ndakuyimbira kanyimbo
Zingubira kuti, wemi na okeo zingubira kuti Zingubira kuti, this is a remix A remix, Ayo Baxter, Baxter
Download great music from amadou.unaux.com.